Beric News, Beric News.
Kanyarwanda we Rwanda, n'amahoro n'urukundo kwanza, ni byinshi mutari mwumva.
Yarabahwitse inde mwene nyiramari tete, sinje mugwa mu ntege, kondera nkondera reka mbasokongeze. Bibutse kure nturutse nk'igicu kibuditse, nkukunde n'unyanke yo magaze guma guma kabona injana. Iyo wumva si kuva kera, ni kuva kera cyane nyiri gucu cyuri cyari kinyoni y'abandi nka wari cyanje. Radio cassette rider zona catch pimpa recording mwite novu utazi utamenye burya bwose muraturanye. Fotokopi ya rwabishingwe gusa si umushingwe, n'umushibu kushabutse mu cyaye. Nugacwe ndetse nk'icwende, n'umuryarye yagucetse, n'umukatire yanyurira n'ahandi wakunda hagere, n'umurakarira kumukwa ri n'umugore n'umwishishe, n'umuntu usanzwe nka bose. Baturusha ipeso shafu fito ubizu fito bato batari gito ibikorwa n'amagambo niho mwihariko. Simbabeshe gusa ni wowe ubwawe, ubwenge bwawe reba kuruzizirwa, reba hafi uzumirwa kuryama kirazira. Wazasarura imbonera ugasaza wiganyira. Kandidatire uzampu kandidatire ukundi kanku, banza umenye impamvu uru uri ubu. Mbarira mbarira amatwi atumva, ncaruka ncaruka nkumva ibyapa, nsibura nsibura bita ryarira nsibura, ndarahura kurahura ngo kirazira. Byanze bikunze turasangira byo nta na kabuza. Baturusha ipeso shafu fito ubizu fito bato batari gito ibikorwa n'amagambo niwo mwihariko.
Ndasibisa byaruva nkasitura 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 ushatse wava mu nzira.
No way I can let go. This part of mine, I gotta make it right. This the truth to be told, and the time for ego,
ego, ego.
God above all, and I know it's alright. Baturusha peso, ushafu fito, ubizu fito, bato batari gito, ibikorwa n'amagambo. Ngaho ndiwo mbikora, nikoreye matora, mbyange cyangwa subikunde, hano namanariza.